Yeah. Joey on this fucking one. Woo.
Kiboko yenu,
mindo kiboko yenu.
Joey.
Kiboko yenu. Mnabisha matako yenu.
Beats killer.
Nikona mavumba sitaki twabu. Nenda karoge ila muumba na bless double.
Double.
Kama na kumiza kunyo panado. Kipo wa mtipo sugar udaki shoot ila Ronaldo. Mindo kicho cha klasi kupichabu. Movie ya Hollywood script sikupigabu. Nilimba swala la nyumba na gari bado. Sana Rolls Royce pangu bajaji ndo hizo brado. Ukiwa mnyama na kuwa ranger. Ukiwa scary one na kuwa danger. Ukiwa familia na kuwa stranger. Jifanye game founder now meet the game changer. Neza speed kama tantista faster bila kushika. Kita pita voko kibati chana speaker. Shut the fuck up when I speaker. Kama ni pesa nisha kupita stack. Jwara sifa on the mic of Madam Rita. Smoking like Skelly Bang. Big chain city man. Pull up with my gang. Big cars no minivan. Number one in the game. Big money, big fam. Chewy big brain. AI plus Elliot. Me buy nigga rap, buy nigga sing. When it comes to the records in this country, I'm the king. Fuck Big B, that's not my thing. You niggas born to fight, I was born to win.
Chewy!